Who's a time to come up into going click? Who does that music when you pour Amazon deep, boy? Shit. Sarafu zote ni politics, makara singa wa lugha wa vunja holy peace. Walisha lala peponi watunga policies, nchi nyekundu dema nacho toa holy kiss. Wasimwelewa mchungaji na mwita holy priest, mifereji ya utashi na ghetto promises. Sipo common, nikitumia common sense, mendo somo makablasha kwenye podium thibitisho bila relax. Homicide rappers kwenye Lucifer's covent. Koke clip battle tema speak black solvent. Holy to the holy fried crucified moment. Death row relics, hip hop critics. I wasn't clear kwenye mainstream projects. Miso miati ndanya mainstream process. Hala wak bal na ujumbe kwa killer prophet. What's up?
Yeah, they say I sound like the white boy, cause I spit that cane. Now rap rappers wanna yip yap, spit that lame, thinking they spit that game. On the track with me, you're damn right they be on fire, cause I spit that flame. Touchdown, uno kwenye sound, nickel high over the city, watch a touch around the town. Kila kama bouncy, bounce, yeto nina kombe la dunia, na sio la mpira kala Saudi. Sisi twende sawa, sibishi ni pendwe vijembe havishi, nichiweka bifu wende nawa. Hii ni tungu pere mende yende kwao, mwenye mimba bebe, mindo mwenye kende yenye bao. Hii ni live toka chumba cha mic, haina kujumba, mina do it kanetumwa na Nike. Bila style mina kunja my line, kwa big kali kama mchumba mwenye umbo kama chupa ya wine.
Baba lao mwenye ubavu wa kufoka, na chana kanda ground mwenye ugwadu wa kutoka. Zohan Moko, big white ninja, na sambaza watoto kama big white mimba. Biti ngumu kama ugali wa jela, kahaba vipi utadumu kama ugawi kwa hela. Napanga vina kama shanga za malaya wa kihaya, nipe aya kana spit kwenye kwaya. Sista duka pita wali mbichi, flow inateleza juu ya beach, semi pakwa kali kiti. Vua kanga vesi moko ndembe ndembe, nakula tende na wapakua na kuwa mende. Chunda badi nuks, jambazi, vesi na nasa makofi ya kiganja cha kazi. Na watapikia truth, mama watoto nishamwambia kwamba dia nitafia booth.